noka sahara ko pali wana ebola ko satti ebola ko woni nyaaji nonde andorta non wulgol bandundum dogoredu toure no nandita e nawnaaje go ama no wona hara wana ebola non waawa wonude hara ko pali ma hara ko tifoid ko dum wadi no sattani wondo go sihina ko hara ko doftorujo bigol pellet yi ko ebola ma dum o wona ebola ko dum wadi si ari hebude on wulugol bandu dogoredu ma dum toure hidon haani yawde kala butani bayta do wona woniri wo hidon heboya balla kadi andite battane kumpite keldu deden tawti ballal janko bembe fi cellal e waawayta de ebola
Duki baro ko yimmorde ndu sudu ANSS e dow tambitande Brick to Action kañum e GIZ e dow ballal USAID